Wacyiga nabadaynta beesha la lisan ayaa waxaa kulan muhiim ah la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada Bardaale, kaasoo diiradda lagu saarayay xoojinta nabadda iyo xallinta khilaafaadyadii hore uga jiray gudaha beesha. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib heshiisiinta Koonfur Galbeed, Cabdulaahi Xaaji Xasan, maamulka degmada Bardaale, odayaasha dhaqanka iyo madax kale. Qaar ka mid ah bulshada reer Bardaale ayaa kulanka ku soo bandhigay talooyin ku saabsan horumarinta nabadda.
Wali isu dardaaran nin sheegdan hatilay ma horeyn gaargaaran nin aragay jabin wal nin kuweeray walkaas toobin nin sheeni oo dhigida xeedmanka nagadaan u qaadani
wali fadaanay haddii oo nin la seexayo nibad la qaadada wal tan ku halaabaan unaga isku leerin afi kurjirbay wala meel ka lahay meel isgay meel ka dhaka lahay geedal ka arna fada wali la rayi sheekh wal tusrimi wali labada bal tii dalba tu jaranga sheegi oo waan dadka faylay laakiin wali gaale ah madal gaalo gaale reer Bardaalow todobaad qabiil oo degmada nili degan ay marxaatan oo aanay ruutil marxaati kale noo naganay onna hadda magaag u leysaa madana walaayi dhiigdan ilaahay jeeyo ku dhiyan
gudigan ilaahay subhanahu wa ta'ala khair shan badi kullay baynu bayn badan haska barani ilaa alaankan inisba badanayni may geeka antu ku sheegane inii waalidkiikaana oo Bardaale laka dili usoo meeshay yeefa waxaan ku hagdoran dili inii maldis la afii yala sii sheegay
guddiga nabada inta beesha la isaan ayaa ka mahadceliyay sida ay bulshada reer Bardaale u soo dhaweeyeen
walaalayaal wali siin ku codsadaanin nabaddi uun wali karaanka mahay Hasan Deersini antaba Bardaale atab guri ku dhisan oo degna antaba masiin la dhamaystiro korna ilaahay wali markhaati ku yahay anta dhimo qabisan dhamaystirgo ay tahay inuu wanaagsan siin ka dirsini
wadankan dhibaatada ku dhiiga ku xumaali ana Bardaale ka dhaladi Bardaale ka kori Bardaale ka guursadi lama dhalaado ha ku tabi soddon sano Bardaale ma kooyno wala iko sheel aaday muhoog daa kay muhoog dhibaatada Bardaale ka dhiiga ha ku dalgadi gudduun kale anigii limid eeyin una dhanreer Bardaale eegna
nabad gelyo sutiya bro mayna raay madi ol jara shaleediya mis ol ol jara shaleediya ma nabad gelyo weyn ka weyn madi bulsho meel degan iyo sinaan ee is ogolaansho ee is ixtiraam iyo ka wada nooliye nabad gelyo la raay madi geeki iyo barri bartabi iyo sagad xabadan beena laakiin bulshada galba jeen isla jarra nabad gelyo weyn isla rakora nabad gelyo weyn la rakora madi bulsho galba jeen isla jarra galba jeen isla jarra shaqsi kasta oo nimaamina way liin baahan yahay inuu isku fikira madii uu wala xumaan ee mise dhibaato ee qalbiga yahay ka ziyada inuu si qalbiga yahay hub xakameeyo oo hukumo oo ay rahaan mahabbo
wali waa fidnaa bakat wali waa hanu asil inta si fidnaa asil laga wara laakin si wala asil xakamago fidnadi la ka dhamaay ee min seelan wali wali uu nandareerni iyo wali uu nufadaani
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib heshiisiinta Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan ayaa isna dhankiisii kulanka ka hadlay
dalad kulanka dhibaato weydiiyo oo geeka tara ma hayso banaanka kooyta ka maamulo falaw may faday ismaamulaan may faday iska nagatan inas kooyi karta wali bulshada inta degan intee inas kooytaga wartan maslaxa ma leenahay banaanka walaanay wari wadoomale nagada maslaxada uma ka saaray tara si kooyta la faday ilaahay idinshay may fadayay iniyo leen nagad gudubu reejii baa wuxuu dood kale inay hindeen leen biidna nabad la kwada noolaada.